mtoto mdogo kutoka Tabora, you know. Wa DJ One, utawaua, utawaua. Tia midundo, tia midundo.
Mimi unaniuzi.